ku dhawaad qoysas gaar aya ilaa iyo 150 qoys oo kamid ah dadka danyarta ah ee ku nool kaamamka duuleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxa la gaarsiiyay deeq raashin ah oo noocisa kala duwan ah. Deeqdan oo ururka horumarinta deegaanka Deedo ay u soo wakiisheen hay'adda Arladil Relief oo lagu talagalay dadka danta yara ayaa waxa goobta lagu bixinayay goobjoogka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Bay iyo kan degmada Baydhabo. Ugu horeyna waxaa deeqdan ay faahfaahin ka bixiyay agaasimaha ururka horumarinta Deedo Cabdirasaaq Maxamed Barre iyo gudoomiyaha ku xigeenka ururka.
Ilaahay mahadle geega may baan iska koynay intii una may buu ay sheegada dadun ha ku mirni kaamate oo tabaaleysan dadkan kamudnaa ee intii un raashin may buu ay sheegada deersina raashinkaas oo iska jara bur bariis sokor tamar iyo saliid raashinkaas oo may buu ay sheegada hanin wakaalati Arladi Relief Development ilaahay khair si arladi may buu walbadan noo la shageeyasi tumankan maalmo soonkan sodon jeeyni la shageeyasi hadana may baa shahanata dhibtayaan ka tala gali tumankan maalmo oo soonka ku dhuman wali soonka ku dhuman anti may buu insha dadka ka afuran afur ka weel dadan yalaan ka tala gali
isiin may leeyeen ku baahanya dadkii deeqdan hadhibdi inisan doaytan may la ka jaraa tumankii damba oo ramadaan markii ka fayl lahaytay sadaqada an ka haboonaytiyo markii sadaqada aan ka faylahaytay oo la aqbalo fadhiyo markii sadaqada aan ka faylahaytay oo meel raayso qofku waajibka atu nanki walhay marka way basin ku rajeeyay in isagoo ay doontaan
gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Bay iyo kan degmada Baydhabo ayaa iyagoo dhankooda ka mahadceliyay deeqdan iyagoo sheegay in ay bulshada ay tahay in xilliyadan kale loo nuglaado
lankii la hadii ka dadaalay dadkun deersay intuun juhdiya biin usiin ilaahay may la raayso hoogshay iyo maalshay umrishay ulaadis allah barakee marka insha allah taala may lana halka deeydoy dadkun walaha dhiibi waqtigii hoota ka eediyeen iyo dadka walalahan dhiibi sidii umbiyeen may la raay ka deeyda lana dadka ilaahay walsiyay may la raayso zaadka aakhir iyo zaadka adduunkan aakhiri fayla
dasiin aamin lahayna dalkan sadal fada on ka shaqeey lahayna dhareenta ku qibgaadaasan nadaafada ku qibgaadaasan gargaarka ku qibgaadaasan antana markaa tii kuwana wala nusku lanama waa wal orher baydhoon ogiyo marka insha Allah maadaasin ku deerta an gaabidan aska mahadii doontan ma iska darha u doontan unoona garabkii na surugna sandhiir giliyaan maamulki hadii unana oo degmada baydhoon
magaalada Baydhabo waxaa ku yaala kaaban badan oo ay ku nool yihiin dad danyar ah kuwaas oo awoodinina waxyaabaha ku afur lahayn maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.